Ebisole bisinga tunonya abantu betwagala oba batwagala. Abamu tetumanyi batwagala, naffe betwagala. Abasinga mbagadde nga mmanyi nti bebamu, naye nkizudde leekyo okulaba si bebamu. Sikwagala nze basirinje, binkuba ndaba byebingi. Ngeza omukwano mungi mukwafu gulinga bungi. Kyannakooye gwe mukwano gunteeka ku bunkenke, kyasiwuuna be balungi. Bayita mbazanna maaso, sujonda z'amapenzi. Kyenfunyemu be bateesi, bawuzanneepanka neewaana kuba nalonda. Sikyalina stress, subika mukulozi. Wita na dokita nze wamponya esitiriya. Zagala kuvawo w'oli, nkakasa siri mulwali. Saba okwatirira eguma nanga baswamye bangi.
Your blood girl, I'll cover you. Like the mountains and the sky, I'll cover you. I'll be your blood girl, I'll cover you. Like the mountains and the sky, I'll cover you.
Njagala obibike ku maaso bw'otyo ng'ofuna mu birooto. Mutima gube mugumu kuba ndaba abasuuza bangi. Basunga n'ebigambo mbondeko mpowoddeku abo. Wita nze kya muwendo, kye ndaba ekisinga mu nsi. Ekyange kyekyo nkugamba w'otali sibaawo. Kimanyi ndi wa ghetto, sigaana n'omukwano kyekyo. Sera kuba fege kubanga gw'onsula ku bwongo. Ebirungi byagalwa ab'enyuma ng'era omaze kukola nnyo. Yala asikuba buli omu njafuba nkole tubeewo. Teweefa saabo babuto kye baaliko sibafako. Kutengula mutima kukujja kwekyo kyoliko. Kati nkufudde pata nato wanka wanka
gonnina. I'll be your blood girl, I'll cover you. Like the mountains and the sky, I'll cover you. I'll be your blood girl, I'll cover you. Like the mountains and the sky, I'll cover you. I'll cover you.
Life is my track. You are my drug. With you I'm drunk. Am I? Or am I? Am I high?
Guno sinywedde mwenge sindigi mbu bantamidde. Omukwano gwe guli nnyo ku bwongo gwe gunkutudde. Leka ne nkuyita mu mbejja nsaba togaana. Olw'obulungi bw'ondaba ng'erinnya liikusaana. Kino nze mmaliridde n'akalango kekubidde. Teri kulanga konna hakya mungu ze nkututte. Mu bulungi ne mu bubi, mu bwavu kozi n'obulwadde. Tabuube mu gumukkiriza yenze kontuloola. Mu bingi bye nnina okukola ekisooka kya kusanyusa. Kubanga saagala ndabe mulinga wennyamidde. Kati mmwe mbalaba amwozo muyaye yeefera. Sebo wadde nga kyakuba amapenzi nange ganfuga.